Tundu sina, gundu sina, mbabe sina, hata aje jum sina. Ya moto ya mapenzi, ni akatia bima. I'm a bad boy mimi, bad boy mimi. You my bad girl really, bad girl really. I'm a bad boy mimi, ena namjua maulana. You my bad girl really, fanana na Rihanna. Fanana na Beyonce ma, una vindo vyose. Kitu changu kizuri kile paka sikuwa kaburi. Una maajab mama, tu sababu ni mezama. Na kutoka sijui ni maajab sana.
You amazing, girl. You amazing, amaze me, amazing, amazing, girl. You amazing, amaze me, amazing, amazing, girl. You amazing, amaze me, amazing, amazing.
Fashion killer, she amazing, she amaze me. Transporter, he drive crazy, but it's cheesy. Unga robo, ana shobo, mtoto na testi, keki, mfungia mabreki. Okay, you so so fly, popote na wena jidai. Haika type, usaliti sito why, tuombe too high, mwenyewe utafurai. Mama lie, why lie, wananjerebu nijaza, lakini sijai. Bye bye.
Girl you amazing, amaze me, amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing.
Oh, my girl you amazing. Nifanye cheesy ila usiwape wezi. Nikuenzi. You amaze me. Madua na kubero lakini hawakuwezi. Moto wakotea mbali, chama serikali. Mama simamia sulu mbindo magugu mkali. Mikono juu chali, marigalize. Mastai makali, maadvertise. Kusu ni aje, usiwaze be. Acha ni wakimbize kimbize, ni waburuze be. Hata nikitupa netu, usikitembeze be. Linde shimako, benera, jembe pepe.
Girl, you amazing, amaze me. Amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing.
Unanipandisha kilele, unanipigisha kilele. Adabu yako ni tele, majabu yako ni tele. Umeshushwa umetumwa ntulize wewe. Unishushe kiwewe, peperushe mawenge.
Excuses kama tiki nina, huna anachonani. Sibaba iki baba, majabo tiki ndo kitu ambacho hiki baba. Matambo fiti maji, gambo na hisi abari. Bado ni mbichi, hata ya chumbani sifichi.
Meimpa hakimiliki, maswali mengi ni nini. Wala mbona ya chiti, mpishi ni yule yule. Boga moja miaka mingi na piko tofauti mule mule.
Girl you amazing, amaze me, amazing. Amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing, girl you amazing. Amaze me, amazing, amazing,
amazing,
amazing,
amazing,
amazing,
amazing, amazing.
Last man's eye in the way, amazing.